Two side lab tell a list. One fight.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
If you feel the money, get. Roy Gans, you want promotion?
SI to the CHU. All the statistics die.
Ni nebo number one usodio nseri nejambisha Umukari umunga teine ni nani ndagisha Fiaresi shitina poshira pe misepela Selfish inwa neka juice
mi misepela Mine nani sama kuna ponye lepo yobe please bendeni Kumabanzi wakale ne shili mwe na masongi yobe baya kana kwa tibiu teni Mata kesi badu mlandu full teni
Apana kakutumpe mokava mufoko Facts competition itapaba paloko Tebu fire ya frita pavo wa mpalako Ngai we ni wani TSL loko
Ya vipata mbawe, ufafe danger we Datunge mama yo wenge kala sreka bunde ye Jeff Shufwene, Vishafe Mwimbaimu Katetu niti nindi la indolo soka Wenye patula makula kuwa kadi kwa simose Chuma nani hoda gani dada shufwa nose Ski unanganga nishabu kwa fisha lochose Kuwa nchitafi mastaf nyoko shite wala onse
Amano mubi na ficha kwa tianzi Ndenda vena tente wala tu stanzi Banji that big di tu cover tu stanzi So kuru wala pute tulinga nyama kanzi
I'm fly te papa ni swagi trimu na mafanzi Kuno shugwino sana jichilema kwa tipari Nyewa wiso hobe kwa teri mitu wampa sanipa Hipa pano pampu pechi mwela kwa tifani
I'm too dope, yeah Tetu kupusa Nene ne monsi nda sali pangusa Wakasa po uto tuwebo wa sosa Mulifite kukura puta muakosa Back in kwa tinimbwa back in Ask around this issue ni pop kin Locking up all the pride you are nothing Pasitula kalawa wa imwe na murini Pampo konti chile nguwa ichilwani Nuziki yobe komedi angoli mbani Kumusumba wa study ama muaiseni imbani Wikili ni fiabu pita kwa baku
chifani Ujati pale jezi Babu kari nobu kondo Hatibu kula pamboma kwa titompo Uyensem Twalipusa na tekompo Uwaji babu temo kwa tipinzi nefimbombo Aishan Nekuposha na gulinso Mwewe kesa nexa besha punga chezo So hey if you
Manager Zayd Hype
Mag Pionea kanyembo Komanda last day Wanulipa town.